Mid of Gaddafi. Young boys to gagiru, fresh like ndoma na wachi kubana menu. Head start to liwa paka brands to menu kugonga.
Tupakule,
acha kubonga, choko choko kwata kugonga. Pige tama konfi woni tunavosonga. Kilo do selo na kandwa, mgenga jigangi mjuba na ganga. Stevuta bangi, stekata kamba. Gitu, tumetoka kuma janga. I drop the game crazy, funga mkanda. I got the game, suma pain do mepanda. My heart gon' cold, zombie survival mode. G-O-A-T, uni driving mode. Tengu niko 18 and nika we rogue. Me and my buddies on gang on guard.
Ni steams I'm sort and those lazo nifanya nifanya kwa viwango vya juu. High na gonga cheers tu na anga. Nipo sambamba na winning kama vizinga na pisi na udanga. Straight to Kagero kwa masela wanopenda mimea. So yes, niko familia na ushamba. Ndoli nsanua nkavuna maujanja. Born ready, mtumwa ntoto na jituma bila mije lady. Mambo yawe steady na yenda chulaini kama jamfereji. Na fuata miiko kitambo likuwa na wanangu. Tunapika noma na wezi tukuta kinyonge. Mikwara katrafkele kama takosa. Tuko na mifumo korokocho wezi tusoma. Real bad boys, fresh boys. Boys, damn brother, nikweli siwa juzi la bada tuje chacha. Tunawapa malatha, tuko shapi la mzuka wetu wezi kata.
Jesus. Ghetto, oh ghetto, oh ghetto. Selo, selo, taka nende, selo, selo. Leto sela, oya he, si masela mbaya. Leto sela, oya he, si masela mbaya. Tupakule, tuta kupiga makofi, chongo choko. Tupakule, tuta kupiga makofi, chongo choko. Tupakule, tuta kupiga makofi.
Leta upuzi, leta udinga, wanangu wa mbuzi. Washaga pinda, hatuna bari, hamna luninga. Leta vibudu, huku na chinja. Dele mapini na tusha toboa, so tuwazi kuvimba. Nana nabisha, nana napinga, kote na timba. Tuko jangwani la bado masimba, ha? Kama ni listwa, naona shushwa. Chiko na vutwa, speedi ya guta. Nijua mitame, mtasema pusha. Suwazi kukame, sivuti shuka. Naishi ndoto, sipo ndotoni. Cheki mazishi, tuko motoni. Nipo jikoni, mwanangu moni, katoka sokoni.
Ata kama jioni, si komi maniga na safisha mboni. Na zama lindoni, na seka makash ni kwepa foleni. Manyo tukibao, tusema luteni. Driving the city, siju telesani. Kichu kizito ni mebeba semi. Watoto kizungu, tusema ni Remy. So call me on gala, isula kitemi. My nigga, no king of the GG. Mitame ni lea, chocho kuchocho, siwezi potea. Nshamu wa kufanya ndole ni kungia. Ila chunga maneno, mtaje potea. Na sio kana kutisha, mdomo na punzenga kichu. Leto choko choko, tako da bisha. Geto sio poa, sio chukulia poa. Tukipoa, we from the
yeah.